Bounce on the beat.
Mwene ene kwa daga. Taro kwa etero ni nge shaka.
Vita soko filimba. Please fight
him. Ifi ya Paraguay.
Fiji.
Isam sabarapai.
Deja pwena silo. Saku chusi.
Mufoko. Juice.
I've gone through shit. Bako fika pano. Fear failing na Boeing na isha pamo. Yero vini ambane kamo chimu sufo. Manga fia pena babara pola.
VM records something like that.